maizuzu angisho yazo ukuthi ngiyakuthanda. So please cela ungalaleli abangani bakho lokho bekhuluma izinto zesinacks ngami. Mina nawe siyathandana sisuka kude. Forever wena sithando sami. Thanda njengoba ungithanda. Maizuzu. I love you.
Wezuzu my darling.
Maizuzu we my dude, into ngazwani nokukhuluma. Umuhle le bentshi sengilikhe sihlahleni ngilunga. Mina manje ngifisa ukuthumela kina bomalu, bafike kini bakhuluma. Lento simane siphuthuma. Ngawe ngisemathandweni sondela lana esifubeni. Uzwe inhliziyo yami ishaya kanjani ngawe. Strigard nasi ngiyabetha ngawe. Wife material umndeni ngifuna ukwakha nawe. I know love angikho perfect. Ngicela ubekezele your friends but angikho romantic. Ngiphume gospel mara ngiyazama mangifika kuwe ngithenga i-PS. Uthando lwethu baby ungalifanisi with your peers. Le akusiyi competition ngikuthando kwamambela. Le akusiyi politiki akekho ozosivotela. Ngisoze ngidlale ngawe mntana abantu mina ngiyakufadela. Vele imoto anginayo but enhlizweni yami uzogibela. Hlala unethezeke feel at home when I'm my sugar. Demand beg his mind is samba na my dimples. When the love is melted, if it's a no good taboo. Tell him she's a get to know the lang il hubu. But I need to fit for when I saw the lang il hubu. Love is in the air, my haters are his wang and pumu. My dulu, my zulu, yes, bong and I'm couldn't go to the tangy pumu to find an hour. I did not miss soon.
Sinasa, tell us it's okay.